iko wazi. Wewe ni mzuri kama vazi na desturi, baby kenda mbali ni maradhi. Wewe hodari unanijali, mulika angaza maisha yangu. Wewe ni taa faraja ya moyo wangu, mulika angaza maisha yangu. Wewe ni taa faraja ya moyo wangu. Unipende sina visa wewe, sina visa. 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 Unipende sina visa wewe, sina visa.
Baby, haupo kama wale wenzio waoni tamaa, pesa matamanio. Baby, nyumbani kwingi sana, watafurahi sana. Haiyaya, nyumbani kwingi sana, watafurahi sana. Mulika angaza maisha yangu, weni taa faraja ya moyo wangu. Mulika angaza maisha yangu, weni taa faraja ya moyo wangu. Baby, unipende sina visa wewe, sina visa. 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 Baby, unipende sina visa wewe, sina visa. 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 Baby, lover,
you're my,
you're my sweet lover,
you're my sweet lover,
you're my sweet lover,
you're my,
you're my sweet lover,
my sweet lover,
lover, lover. You're my sweet love, you're my sweet lover, you're my sweet lover, you're my sweet lover. Mulika angaza maisha yangu, wewe ni taa faraja ya moyo wangu. Mulika angaza maisha yangu, wewe ni taa faraja ya moyo wangu. Baby, unipende sina visa wewe, sina visa. 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 Baby,
unipende sina visa wewe, sina visa. Unipende sina visa wewe, sina visa. Unipende sina visa wewe, sina visa. Unipende sina visa wewe, sina visa.
Baby,